Apo Yesu akesa kwesa senda abakwe aba amusumina no kwingi ilamu musumba umusumba wabashira Emotu kemba aya Hosana aleluya Hosana aleluya Hosana aleluya Hosana Hosana Hosana, aleluya. Hosana, aleluya. Hosana, aleluya. Hosana, 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 aleluya. Hallelujah, my God. Yeah, yeah.